Who that? What the boy? Boom.
It's only quick sound.
I got it.
But this month,
tabasamu la kichokozi,
baby.
Zanivutia zako dimpozi.
I got it.
Yani changanya yako mapozi. Kumbu kumbu la nifazi ndani ndani kwa jonzi. Natunzi wangu kwa kusowa kima kosa. Ama kweli wefunguo mimi ndo kitasa. Kapenzi letu soo kama mkasa. Kupendana mina wewe ya tupasa.
Rangi yake maridawa.
Maridawa.
Toto namjua ala.
Namjua.
Ikimwona napagawa.
Napagawa.
Akikosa stakiruna. Nimedata nimechizika. Baby kwako ndo nimefika. Kwa kwilu mini teka wakika. Yo yo yo. Funny someone like you. You paka wanasema unanipa juju. Usiende. Usiende.
When you wanna go baby.
Usiende mbali na mi.
Anytime nikiwa nawe moyo wangu na fura. Sitamani kukuhacha moyo wangu tazima. Baby tuzikwe nawe milele tufura iye. Izo nyumba za uzima milele tuziingie. Ebu piga chini hao wanosema tutachana. Maneno yao sumu mdomoni anatuchana. Wenyewe wanashanga jinsi unavyo wakata. Upendo naonyesha kwangu na wanyanya pa. Una mwendo wa maringo, unazo izo skendo. Akiko meni hendo, moyo wangu meni skendo. Mtoto mkali sana yani nyuma na vigezo. Kwake nimesha zama penzi lake sio mchezo. Na umpenda na nipenda japo mnaleta vigezo. Kuchiti sito weza mano mewaziti wezo. Milele niko nawe dahima mpaka kifo.
Milele mpaka kifo.
Never funny someone like you.
You
paka wanasema unanipa juju. Siende.